baby, nakupenda.
Sema nini nikufanyie, baby sema nini nikupatie, uridhike. Baby sema, baby sema nini nikufanyie, baby sema nini nikupatie, uridhike. Baby sema.
Nakupenda sana, maneno maneno, baby ana mana. Tulio ana mama, joo kwangu, tujege maisha. Oh baby, nakupenda. Wasiku changanye sana mama, maneno maneno uliyosema mwenyewe ma kwa kinywa chako, ya kwamba wanipenda sana, na shanga leo unaniacha.
Asante sana. Wacha tukubali tu. Wapi baba di? Sugar boy. Wadau kweli. Asante sana. Wadau wote. Ibulani ukweli eh? Tule rumba. Love na penda. Asante sana. Choice level, your word. Pop selling stuff. Alikuni.
Baby, say money.